girls when you show juice. No chasing them, only come on Joe's. I saw Sadada, chasing Sanadada, Savio, Sasakazi, Poco.
Boys when you show juice. No chasing them, only come on Joe's.
Sana na freestyle, hamwezi kwa makini kama hamjaliona hii.
Sina daraja, sina level ya mtu kusema na hicho ndo kitu kinachofanya baadhi ya watu washangae. Sema na watu mapoza yana dirivyo, ila weka mipaka wengine wana mauli jo.
Girls, when you show juice, no chasing them, only come on in Joe's. I saw Sadada, chasing sana dada, Safiyo, sasa kazi poko.
Boys, when you show juice, to no chasing them, only come on in Joe's. Sasa kaka, cheza sana kaka, Safiyo, sasa kazi kwako. Muro na kwenda watu kiu haya kata. Ina nyesha wa kila same wanaitaka. Usishagae mina kauta kashuka na masai. Na kaushe chupa tu ila sifanyi pombe kama chai.
Hapai wai hapai fei AKA sensei. Amiri jeshi mku crazy GK. Panga hii leo hii East Coast kama riri kwa chumba ndo namna hii. Parental advisor ina wakilisha chanza hii.
Asa pari mchumba kiwa pembeni. Mini kinyone neri afia kila mbakoni. Demo kibongo mulize kama na boy. Atajibu sina nekwa ne ayupo kenga mtone. Ii Twitter fashion, au mchaga machone. Au professional fix, aka Boshin. Au ndo babu kubwa, freshi tu. Ata mind me na unapowa tu. Main title shower.
Girls, when you show juice. No chasing them, only come on in Joe's. I saw Sadada, chasing sana dada. Safiyo, sasa kazi poko.
Boys, when you show juice. No chasing them, only come on in Joe's. Aya sasa kaka, cheza sana kaka, Safiyo sasa kazi kwako.
Joonyeshe uwezo wako, jo ucheze karibu nami. Ni wakati wako mesho, ni wakati wa mabinti.
Kama DJ hodari, MC mzuri ana style demu mkali. Deza nae, tumziki ukismama atakuja kwangu sona tari. Kama unatoso yulizi, ubaya ama mfukara. Mustake kunyumani,
kumani mbela shira. Fela, ukiwa nazo utojua nini mara shira. Dane kuna pari, nje no parking. Warembo kibao, kila mara, hi hey why.
Ni dam dam milele, mabinti wanongeo. Kipenda njo kifo wazi, mwashkari wanazingatia. Usisitele sexy mo. Sita ya vama jukumu yako kigombana na mwanako. Lewa kama kilu nazo.
Kana ilikuanja, street park abugi. Wendo na cheza wala kawa na tingisha body. Indo pari, naona kira same bize. Oya mzo mabinti, wacha mzo komesho ni marize.
Girls, when you show juice, no chasing them, only come on in Joe's. I saw Sadada, chasing sana dada, Safiyo, sasa kazi poko.
Boys, when you show juice, no chasing them, only come on in Joe's. I saw Sadada, chasing sana kaka, Safiyo, sasa kazi poko.